ligugu lami. Ngifuna siwe sivuka siphile sonke mihla yonke uzuguge nami. Wena uyigugu, gugu lami. Ngifuna siwe sivuka siphile sonke mihla yonke uzuguge nami. Uphile nami, uphile nami. Balami, upile na, upile na. Ifula wazupile na, misa yonge upila wa. Tembalami, uzobo nangezendo. Love is blind, imozo kuvula meso. Hawa tuzando gimi tenga seko. Funu wenza nga wisibonelo, baby. Uzobo nangezendo. Sila gibuto hilumendo. Ngifuna ukukwenzela into yamehlo mina. Ngifuna uvume uthi adu. Mina baby I love you. Ngifuna uvume uthi adu. Singamva umuntu wesithathu. Ngifuna uvume uthi adu. Mina baby I love you. Ngifuna uvume uthi adu. Singamva umuntu wesithathu. When you cuckoo, ukulami. If you nasty with fugas, pillars, not get me to young girls who can army. When you cuckoo, ukulami. If you nasty with fugas, pillars, not get me to young girls who can army. Upilena, upilena.